diri kali cha yabale olunaku lofu no mukazi rogaegawala ate no wife olunaku olo lubalubi tweyanzizo tuulirisa na tetu agana ne wiki era ku olunaku lubakuna sawa nenda ledu mwebale ino
kali mwebale kubanga bade bauliza balungi mweraba
Soga one, Fama, Omoyo Soga.
Ewe Sawa, Didi Meka,
Esawa Soko, Edoku.
Fuka, Yivesta wo, Niamtien Mom, Ungawe Sigama Kapia, Akataika wants one suluku, Oingiza Maguba, Urinaku, Sobrano Queto Lenayo, Akapiaku, Unawana Wokendida, Nigaba Star, Chikuminka Ganaitan Star, Musavo Hash, Ulondeku, Yivesta, Uakosa, Emptien Mom, Enkola Nom Quakuliso, Biko Bedidwa, Emptien, Awalala, Titukomezekeka,
Soga One Radio. Tulungamizi kwa chitongole, echa Uganda Communications Commission.
Amaulida agesigika.
Amaulida agesigika.
Amaulida masengede. Iraga kama kubuli montu.
Gakutu sibu wako.
Nana habu mouthwash.
Ile dagale tufu.
Yenaga kasamu kuja njabe nduwa deza amanyo.
Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo pamolu saisai. Obo gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gendele za abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakaka siwa National Drug Authority.
Awamu ne better life. Aba kuguka mkuja njabe se dagala jobu tonde. Kundwa denka. Mbwenga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro gw'okubiri. Bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Omulega nju wagula ganti dachika ziri bili zezise kusawe sa residential na kuruwa lero mwasuze mtia noba na fe. Oli kuchenda kaumu za mkaga usoga nfama, kade kamure agesigika nze Ivan Dwega msajja tagiri Rwanzaro. Katandike ne ministro mbeza akula muofisi omyuka omukulembeze w'eggwanga iranga imbako omukyalo wa district y'ebuyiko mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Diana Mutasingwa avudde bwatyo n'alaga obwennyamivu eri abakulira ekibuga ky'Enjeru baagamba nti emirimu y'okukola enguudo bagikoze mu ngeri yagadibe nga lyengembo etunda omuzigo. Minisita Mutasingwa nga yakulira olukiiko lw'ebyenguudo lwa district y'ebuyikwe yategeezezza nti ekibuga kya Enjeru municipality kifuna ensimbi nnyingi ku nsonga ez'okukola ku nguudo bwogeraganye n'ebitundu ebirala ebikola district y'ebuyikwe n'ekyennyamiza okulabanga engeri enguudo gyezikolebwa mu Njeru municipality eryawo tetegeka bulungi. Bino byonna by'okubituukako babadde mu lukiiko olw'ebyenguudo era nga n'olwatudde akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ku Safari Hotel mu district mu kibuga eky'Ejjinja.
Wasente kitogala twagala kwebaza government nti buli mwaka government ne parliament ne cabinet ya salawo nti buli mwaka baba tuwa kawumbikamu enguudo zetuli unsatisfied with zetulaba nti za gadibenga lye enguudo ze Njeru municipality. Njeru municipality enguudo zirabika bubi engineer wafe omulimu gulabika gumulemye ogw'enguudo. So twagala okuvaayo nga district security committee, district roads committee tugende ku ground tutegererwa kye nguddo zino tezikoleddwa ate tulabe n'enguddo ze bakoze.
Minister Mutasingwa ategeezezza nti ng'abakulembeze ba Njeru municipality bali bakkaanya okubeera nga baterekawoko ku nsimbi entonotono basobole okugula ekyuma kiweeti egiyite greda okusobola okubeera nga bakola enguudo zaabwe nga Njeru municipality wabula kitegeddeko nti waliwo ensimbi esukka obukadde 2,000 ezaali zirina okukola omulimu guno ezandibanga nate zawuttanyizibwa. Yasin Kyazze mmeeya w'ekibuga ky'Enjeru ategeeza nti mweraikivu bya nsusa olw'ensimbi ezaali zirina okugula greda kubanga taunikila kawe chibuge ekyenjeru esente zino yazikolamu ebibye bweto greda nesigala mu rusubo
bwetutu obuvunanyizibwa netulondoola naye nga tukozesa auditor wa Njeru municipality tukizudde nti mu mwaka gw'ensimbi ogwali gukomekezebwa nga 2005 gw'omukaaga 2025 teine nsimbi nemu ya dayo mu government echo nchichipeche nyo okutia nga tuwa gano kumanya ate itaunika ke gano biya yogero tuga anti government ya zaye nsimbi chija chichanga ati kusisimu chila ganti teine nsimbi yonaji tuwa zayo wetumu pini nze nyo agenze masu na tutegeza nte nsimbi nzo kwenziri kusisimu era na agama nti atendala ya ziwolako division ye wakisi okugule taka eche chikonta na mateka kumange teka ligamba msenga wabanaba ocho na eche itagiso kuchusi wamu wanabanga ominati executive eche itali wo chetutakanya na chokumange nsimbi ezo zaji secured zaji ziteleke dua ngazoneza kugula gweda yewe togela kakache nsimbi tezima njizi dua kuma yitire
Iye umbaka Dr. Rurumi Baiga Ssaalongo eranga yamyuka atwala akakiiko k'ebyenguudo aka district ye Buikwe ategeeza nti bakutuuza abakulu abakulira ekibuga kya Njeru Municipality okuli Mayor ne Town Clerk abasobola okukkaanya okulabanga batambuza bulungi emirimu egy'ekibuga kino.
Basi so mugwa wakati mulukiko lutufu era town clerk atukakasiza nti alinobo kakafu nti aka saving a million 18 munya kweziri nendalaze yateeka mu municipality muno naye wakisi mungeri ya kuola ezigenda okudda million 16 alina million ezisukka ebibiri ngaze za grade ne wankubadde nga mayor yagamba nti yagenda nakebera ku system nga tekuliko sense okumala weri egoye kwe kutula nabo ku lokutano nga bwe tugambi kitusobozese okuba torch ani mchama empuliziganya wakati wa mayor ne town clerk iteko kubira wu kubanga town clerk wabanga tawuliriza mayor ne mayor ngatawuliziganyiza na town clerk emirimu jesiba nolwecho ne empuliziganya kigenda kubira kikulu nyo okutereza obukulembeze bwako kye tugenda okola
ate bo basentebe abebyalo mu district ye Bugwe libasabiddwa okubira nga bagenda maso n'okunyweza ebyokwerinda mu byalo byabwe naddala mu kiseera kino ekyoluwumula okusinziira ku mukulu omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo amanyiddwa nga Tabule Emil Abu bw'abadde ayogerako ne Radio n'ategeezezza nti basentebe balwalina okutandika okugunjawo obukiiko obw'ebyokwerinda bwyita bu village security committees nga buno bugenda kuyamba nnyo okubeera nga nate bwongera okunyweza ebyokwerinda mbitundu ebyenjawulo olw'ebikolwa eby'obubbi n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka bisobola okubeera nga bikendeera
ndi kubiriza LC zidonodona gediri olw'obumene obw'amateeka obutuuse mu bitundu byaimwe mulonde security committees muteeka lale obwongo basobola okuba nti bakuuma ebyalo olw'ensonga nti obwibi bubaluika obw'amaani eri abavubuka abagwindewo emize gyabwe abali kujja ke bayiguza abantu bayiba amasimu buli kye baagaine bayiba amasepiki biki biki enkola oti neyo tinungi pagana abavubuka imwe nebuuza singa bana kugema oli kujakola statement ki era wabairo okola kimaka gatali gago
Mungeri yemu ye omukuba yambi ba RDC mu district ye Kaliro amanyiddwa nga Chiduma Royals avudio nasaba bazadde okukozesa akaseera kana ak'oluwummula nga basomesa abaana baabwe ebintu ebiyinza okubayamba mbulamu obw'ensi eno gamba ng'okulima okukola emirimu emirala egy'awaka okuteekako n'okubayigiriza engeri y'okukolamu ensimbi okusinga okubaleka awaka okutaayaaya gye bayinza n'okugwira mu ntata ez'omulabe sitaani Chiduma abadde ayogerako n'owaffe wako Joshua
abaana bano bayireje balinga balamu aye tulikubasaba nti abaana bano temwati abatyamisya haaka abaana mumyegesa emirimu ojo otole sente ejo ho mwana aye tulina obuzibu ndena kujinaba zaire tebamanya okulaga abaana gye batole sente omwana mukipingira mu isomero aye ngo waabo kulima omutiyere oba abo kulima obulo oba abo okukola kitaba nalaga omwana obe kibanda obo oli kwaba kubayiza olaga omwana oti sente gino njitola mu kubayiza omwana yena tandika okwega okubayiza obanga olima mulimi ogema omwana yena abale memba go ate mbegese n'abaana okuhata tembo olio kuhata matoke kuhata bintu kamala oyagano mwana tamali na kusensa bulo oyagano mwana tamali tolugali okulukozesia so tulikubasa abantu mbi humulonga bino mukozesia bana emirimo bege mirimo atenga mba kumakusa mweba halo kutwala mbi kajo
ato omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gweraliikiriza abakugu naddala mu bitundu bino ebya Busoga abagamba nti gweyongera buli olukya kizuuliddwa nti abakyala okuvaamu omusaayi omungi nga kye bajje bazaale bye bimu ku ebyo ebireetedde abakyala bano okufa nga kye bajje bamala okuzaala era nga ebibalo biraga nti omuwendo gw'abakyala abangi abafiira mu ssanya guli nnyo Busoga okuteekako mu bitundu eby'e Kampala Dr. Senyonga Suzette ono atwaliddwa eddwaliro lya Buwenge Health Center Kyoko onako olweggulo yasinzidde ku mukolo ogwategedde tekeddwa ku ddwaliro eryo okwongera okusomesa abakyala ku tebe bayinza okweteekerateekeramu okuzaala n'ategeeza nti Busoga omwaka oguwedde yafiirwa abakazi 123 bonna nga bafa oluvannyuma lw'okuvaamu omusaayi omungi nga kibajje bamale okuzaala. Onategeeza nti omuwendo ogwo munene nnyo nga n'abamu ku bakyala abaafa baafiira mu ddwaliro lya Buwenge Health Center 4.
Kakati naffe tugezezaako ng'abejjinja okulaba nti twenyigira mu mulanga gwa gavumenti okutuukiriza omulamwa gwe baateekawo nti tutegeeza abantu ku buzibu obuli mu kuvaamu omusaayi omungi nga bazadde. Okuvaamu omusaayi omungi ng'omuntu azadde kye kyakulembera mu nsonga mu bintu ebireetera abakyala okufa nga bazaala. Mu mwaka oguwedde Kampala n'eba nga yeekutta ekifo eky'omwanjo kakati Busoga Region n'eba yaakubiri nga babaza abakazi 123 okubeera nti bafudde nga bavaamu omusaayi mungi nga bazaala. Kakati ffe nga Buwenge Health Center 4 omwaka oguwedde twafiirwa abakyala basatu nga bakyala abo bavudde ku kuvaamu omusaayi omungi nga bazadde. Ne tubeera nga naffe tulina okwenyigiramu tulabe tulwanyisa ekintu kino.
Nakimuli Lidia nga yamyuka atwala ebyobulamu mu disitulikiti ye Jinja avuddeyo n'akubiriza abakyala bulijjo okubeera nga beeteekerateekera okuzaala era asabye maama yenna singa otegeera nti ofunye olubuto kyandibadde ky'amakulu nnyo n'okwatagana n'omusajja wo okuteekako n'abasawo ne bakolera enteekateeka ennungamu esobola okubeera nga nate ekusobosa okuzaala obulungi.
Buvunaanyizibwa bwo n'omusaada wo okuyita wano ku iddwaliro oba eddwaliro linalyo n'erikuliinaine okuba nga musobola okuba plan mujja kuzaalira wa titusobola kusalira wo wakuzaalira oyinza okudya ediedyente eyo emyezi mwenda kusaawa esembayo wakuba pulaani yo okujazaalira wa mulerwa aye ebitera okuva wa mulerwa bingi fe kasitoowange oikiriza owookuzaalira ebisikairewo oba ojja bitulekera ife abasawo tebatwidya ekyokola buli lwa naasigala mukyalo bajja kutuusa wano nga buli musawo oluisa ayikulumuka mitindo banange buvunaanyizibwa bwaife ife tuliwo ng'abasawo aye oluisi mwidanga ebiseera biwuliryo essira lyange nsinze kulitaawo pulaani olina pulaani ki?
Abamu ku bakyala be twogeddeko nabo bategeezezza nti kyandibadde ky'amakulu nnyo singa gavumenti ya kuno esembeza etterekero ly'omusaayi mu disitulikiti ye Jinja kubanga basanga obuzibu amaanyi nnyo okunoonya omusaayi naddala nga balina abalwadde abagwetaaga. Owaffe Buyinza Chaus ye yabaddeyo.
Omulanga era nga ngisaba nti webanga waliwo obuyambi obusobola okolebwa mu ddwaliro lyaffe erya Buwenge nitusobola okufuna baka blood bank akasobola otaasa abakyala nga muganda wange ali mu maiso awo atayo gwe nalabirira obwire yawonye okunfaako singa blood bank yabaire engeri wano wene ku besi ku ddwaliro wano titwandigira ate nankanula okunoonya musaayi bwire ku saawa ina ogwasoboire omutaasa so mbeere nsaba gavumenti tubebesobola otutaasa egemere walala n'abavunaanyizibwa ku ky'obulamu basobola otaasa batufuire blood banka esobola otuyamba obwangu.
Wakati mu kweteekerateekera okuzza ebikujjuko eby'emyaka 40 ebya disitulikiti y'obuyisiraamu bweyiganga abasiraamu n'abakulembeze b'obusiraamu mu kitundu kino batandise enteekateeka ez'okuddiza ku bantu nga beeteekerateekera okuzza ebikujjuko bino. Onaku olweggulo baalumazeeko nga beenyigidde mu nteekateeka y'okusimba emiti era nga baasimbye emiti mu ggombolola y'e Nakalama nga bagamba nti enteekateeka eno yaakubuna amagombolola gonna mu disitulikiti y'eyiganga. Bano baakulembeddwamu Sheikh Abbeka Sinani wa Kinankaali nga yaakulira obuyisiraamu nga ssentebe mu disitulikiti y'eyiganga era ono bw'atyo avuddeyo n'asaba abantu okubeera nga beegattako mu nteekateeka ze baliko kubanga zigendereddwamu okubeera nga bongera okutumbula eddiini y'obuyisiraamu okuteekako tumbula embeera z'abantu mu bulamu obwa bulijjo. Kakati ye ssentebe w'eggombolola y'e Nakalama amanyiddwa nka Wanguzi Hamid Ssaalongo yasiimye nnyo abayisiraamu olw'okubeera nti bavuddeyo n'enteekateeka eno ey'okusimba emiti gy'agamba tegenda kuyamba nnyo mu kwongera okunyweza n'okukuuma obutonde bw'ensi. Magemeso Ivan yayogeddeko ne Wakinankaali Abulusinaani ssentebe w'obuyisiraamu eyiganga n'ayongera okunnyonnyola ku nteekateeka eno.
nga tuliku tambula nga tuliku inikiza message ya ife ya iga Muslim District at 40 celebrations. Edimu kwa activities the tuwa kubandi idha kuflagging off omukolo guno no mwali embiro no kugama ama kids alhamdulillah omulimo guli jabulonji. Tuliku gabe miti eje vivala ne miti eje mbao. Tuliku chukola olubo monsonga damiru ndi ebiliye chisoka abantu basobola okufuna ibala bino biba nalia inshallah yabu idha kumaiso hayo sobolo kubanga tulipotetinga environment. Solo ayo tubaili kuigomboli ili nakalama ila tuwebazache ya mani wana kalama nobu kule mbeze both civic and political uluo kuaniza kubatu waniliza anti alhamdulillah rabbil alamin. Tulibasi mwino ila programu ene idha kutambula kuburudi na chigo tuwaba ileyo ila tuidha kujani magombola gona gona na tulikuteka teka abantu uluo mkolo guli kuidha
Una gaba ya mawili la gesi gika. Era masengedi. Akagama kubuli mwotu.
Gakutu sibu waku.
Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu.
Ye nega kasa mkuja ya mendoa deza amanyo.
Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaga sanyalala. Bosa nyo bamoru saisai. Obu gaiza rudarumu.
Senyesa nana. Na iwe gende leza abafiri.
Teba kuguza kapa mkutia.
Musange mfama sazo na.
Nana. Ya kakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne better life. Aba kuguka mkuja njabise dagala jobutonde kundwa denkambwe nga ulcers prostate mubami abami abanafu sukari pressure abakuwa stroke endwa dezitawanya abachala ania ebifuba nendwa dendala ngabasangwa ku catch road kuchisacha mkama akedi omwaliro gwo kubiri bakubire ku note msanvu note note musanvu musanvu mwenda 5 abiri mu 2
na kuchenda katolese mukanga soka 1 fm omwirwa soka
Busoga One Radio, tulungamizi bwe kitongole echa Uganda Communications Commission.
Edda chikaziweze 16 zezise kusawi satuweze nchuna kuruwa liro vino bilango bianja ulo. Omsau Abdurrahman, Waluk Vital Habo Group, Omsau Abdurrahman, Waluk Vital Group, akole dempekeza Habo, ezimanyidwa nga vatite tablets, eziyambe nya abami abanafu yembutonde, abalu momugongo, omugejo kusukili dene ndwa deze chama. Omusawo yomono yakolede prostate care tablets eziyambe nya abami abagaziwa prostate ekikuvira ko kufuisa okumokumu n'obutafuisa bulungi oba kufuisa mukapira kino nno kya bulabe kubanga kisobola kuvira ko prostate cancer. Dr. Abdurrahman ajjanjaba endwadde z'abakadde omuli abaluma omugongo okusanyalala amagulu agazimba amagumba agaluma n'okugwamu amaanyi mubiri ajja kukolako akoledde anti-ulcer complex tablets empeke ezijjanjaba ekirwadde kya ulcer. Ulcer nga zikuleetera obuto okwepika obutafuluma bulungi n'ekifu ku maaso. Ulcer bw'oziragajjalira ozisobola okuviiramu ekirwadde ekya kkookolo ow'omubyenda. Alina eddagala lisobola okujja kubitamiiza byonna ajjanjaba n'endwadde ez'olukonvuba omuli ekiwanga ani ya sukari pressure n'endwa deze kya mamba kyala eyiganga Dr. Abdurrahman omusanga okuyiganga high school opposite office ezakiryo wa LC1 abira lunako lwa baraza nga akebera n'okujjanjaba emukono musange ku ludo oludde katosi kunamugambe house mukame ngera abira lunako olw'okubiri olunako luno olw'okubiri abira neyiga anebusia ku Alupe Road kumpi ne Masaka City School enamayinga abira lunako olw'okusatu era omusanga ku Jinja Road okwina n'amafuta ga gazi abira lunako olw'okusatu nga akola ku ndwadde ezitalizimu omuli okebera n'okujjanjaba omusawo asooka kukebera nga tanna kujjanjaba ato kebira kwa bwerere kale nno gwetaga obwereza wa Dr. Abdurrahman wa Look Vital Herbal Group kuba ku simu zino wa manga esimu eri 0752 54 19 esimu eri 0752 54 19 ne 0783 62 63 61. Baroni and Sons, Baroni and Sons, abakolera akuma kasike mberenge, akanyiga ebinyebwa akuma kasawo kuteka ko n'okutuusa kuno ebibajje eby'omulembe n'ebimunga babikolera wano. Abasangwa mu kibuga eky'ejjinja Bugembe ku Utano Positage Energy Petrol Station basaba okulude estate mpya enesangibwa nawankofu busu. Bovenda masogango genda eiganga ojakula bechipande chiriko Powers Junior Primary School aho wenyini wewali estate ya Baron and Sons mwichifochi nechiteke teko bulungi amazza masanyalaze engudo byonna webiri ate mwana watu ebei ya nseko buseko ngofuna taka. Estate endala elimbi tundubie kamulie na maira budate mumutau niyao. Milioni 3.1 ogenda kufuna poloti. Osobola kuvambu pangisa. Ngawe funire uo, ngawe kuteba nafaba balona nsanzi. Omugaga baloni, enkole ekibanja mpola ajikiriza. Noru ensonge ugwe mutukirire. Osonge ku poloti joya gara, mugenda kutesa paka roli sasula poloti yonegwayo. Baina enkola, ekibanja mpola, iranga, wandiwa doko osomukisa gunonge ifo bicha aliwo. Mukumire kusimu. Eri 0 5 0 5 8 8 esimu eri 0 5 0 8 8 8 ne 0 5 0 8 9 8 4 abasiduka events basangwa kamuli mu town mita 5 zokka okuva ku roundabout ngokuto lugudo lugende ndamwendwa bakola tent sempya n'enkadde ziri original baddabiza neze ezikaddiye bogula tenti bagikuleetera era bakusomesa kubya tenti eyo era bakola material waabwe ngali original kati bakuyamba okufunira t-shirt za bammemba n'obutabo bwa vizira obwa ku savinga batimba ku mikolo gyonna baina n'endonga eyogera n'ebukula bulungi bakubira ku 0 5 8 5 2 9 2 12 oba 0 7 6 5 9 12 11 ate Dr. Bibu Mpanga musawo wa haba sangwa bunyiro ku Mpanga Road agamba nti gendo mutuukirire bwebo ine ndwadde ekulemye yonna ajja kujjanjaba Abibu Mpanga akola ku buzibu nga prostate mbasajja oyina ebirwadde bya UTI oli mukyalo ina kandida n'endwadde endala nyingi weekwata Abibu Mpanga waina ekirwadde kya ulcer oyina obulwadde bwa sukali ne pressure Abibu Mpanga ajja kuyamba ajjanjaba n'endwadde endala mpitirivu abeera mu bitundu bya Igange Bunyiro ku Mpanga Road lunaku olwa Sunday ate kaliro abeera ku lunaku olwa Monday opposite office za ndagamuntu ezanira Rukusatu wabira kamuli kuna birumba rodi okuina na mwami Gabola miemba au awali stowa ye miguwa mkubile kusimu. Eri 0 5 0 5 2 2 9 10 oba 0 6 8 5 5 ate boba nafa ababu gembe Institute of Health Sciences tendekero lisome saba sawo. Ababu gembe Institute of Health Sciences tendekero lisome saba sawo bacha wandi saba sawo mulisoma runorua August Inteke. Baina amasomo agobu sawo kumutendo uga certificate ne diploma. Era bano baina yo kosi kali entonotono basangibwa wanyama mu bugembe ku lugudo luliko wanyama road mu bugembe mu jinja city ogendo kubasanga bali mu kuandika admission ya mitwale 5 joka ojija ku somero oba ku kameze drug shop ena wanyago mu district ye kamuli oso kuberango bakubira ku simu eri 0 5 0 8 10 8 3 2 oba 0 5 5 0 9 9 3 okumanya ebisingawo Ate ye sentebo w'ekibiina ki National Unity Platform atwala essaza lya Kagoma sentebo wa NUP Kagoma County Constituency ayita bammemba n'abawagizi ba NUP mu Kagoma County naye naddala mbitundu y'Butagaya okujja okulonda obukiiko ku miruka obwa pate ya NUP ku lw'omukaaga luno ngenda kuzomweza 23 omwezi ogw'omunaana 2025 ku ssaawa mukaaga ez'emisana Ewa nsimba mugenda kulondera busoba mu center enaka kulwe mugenda kubera iwo primary school atenda wampanda mugenda kuya ku Bright Angels Primary School okumanya bisinga okuba ku simu eri 0 5 0 5 7 1 8 9 5 0 5 0 5 7 1 8 9 5 kirangiddwa sentebe wa NUP wa Kagoma County Omuyimbi Juma Mulokole ngali omune David Rutalo bano bakuleetedde akadda nyuma live concert rukoba ku rukoba bagenda kuyimba ennyimba zaabwe n'okuva batandikira okutuusa olwaleero era David Rutalo amaze okusitula bandi ye yonna ajja kujja nayo tosiwa bazinyi abasanyusa emizannyo egisesa kiyite comedy empaka z'obugaali n'omupiira wamu n'abayimbi abalala bakutandikira makanga mu sente buyende ngenda kuza omwezi mukaaga omwezi ogujja lugenda kubeera lunaku lwa mukaaga ate ngenda kuza omwezi musanvu omwezi ogujja olwa Sunday bagenda kubeera ku Grand Park Gardens e Bugembe opposite ne Cathedral Church bakumaliriza kagumba mu kisaawe kamuli ngenda kuza omwezi 12 omwezi ogujja ogw'omwenda lugenda kubeera lunaku lwa kutaano okuyingira yonna ordinary omutwalo gumu gwokka VIP emitwalo ebiri ate mmeeza ya mitwalo 50 emiryango gya kugulangawo ssaawa 12 olw'eggulo kale gweyagala okubookinga tiketi oba okufuna tebo kuba ku 0 5 5 3 7 6 3 9 0 1 esimu eri 0 5 5 3 7 6 3 9 0 1 biwagiddwa The Answer Foundation ekitongole ekiyigiriza emirimu gy'omutwe ekisangu wachitaka mu Jinja City. Nebirango byaffe byote muvo moyongero okutuuliriza program enseno yeddako.
Chenda katoneza mukaga. Busoga 1 FM. Omoyo gwa Busoga.
Sanya radio bingo bingo. Busoga wanu gwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo. Busoga wanu gwetu suwa no bingo.
Wani nakazano zana zana radio bingo kubusoga wanu wachabengo nakazano
alright em baba mama singa dada koze sentu mbibili donka zana
wangulo vukaire wesente mama
buli muntu muwanguzi ni busoga one radio bingo nika star ibini munana ndala star mkaga hash kumukutu ogwa Airtel na MTN koze sa enku mbibili donka tamu piniyo onige okay busoga one radio bingo ewagirwa Axela Gaming Technologies, Yalunga Mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7 with the Busoga One Go app. You can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Chino nechiba kulugudo singo kuzisemipire jebi kebindi ejitali ja RZ. Chino nechiba kulugudo singo boko sempire ja RZ ejo munda ni kunguru. Wabule mipira chino jimpa ide itembe. Tambula kulugudo na umalirivu ngoko zisemipire ja RZ ejo munda ni kunguru. Ni RZ break shoes. Emipira jine ja RZ ejo munda ni kunguru. Takuni break shoes okufamu J&L Industries Limited. Jesigika tijisuwa. Atenda jisobula bulungi inokuro kutu usaku miezi kuminamunana. Wefunire mipira eja RZ ejo munda ni kunguru. Takuni break shoes. Okufamba duka gatunda spare, takuni garage, kwe tolole iwanga. Tiwa kari kwewe ni kamitima, kunguto, singobo kwa sempire ja RZ, ejo munda ni kunguru, ni break shoes. Okufamu J&L Industries Limited. RZ, vuganobu fumo.
Otalieta irogo, amazima galindi, ejiru airecha kansa, ni mukenembia, chiriyo era chikali wo. Toikiriza kumita mburu minga, Rays of Hope Hospice Jinja. Aba kwa nila mdistrikta edhebu soka, nede etolo ire, bali wo. Baidanda mungu kendezo mburu minga, eri abalo ire, aba kansa, ni mukenembia, kuwerere. Baga anaidinda kuchira road, ploti kuminamuna na mba. Baku kebele, okufa kusawa waina edho kunjo, paka sawa muenda, edo regulo. Avena maingo ne buyende okusaba kwaime kwa iribwamu kuba Rays of Hope Hospice Jinja baigwire wo office daibwe mubitundu ebyo kuba ku 0703 973 0703 oba 0703 mkaga nandala chena na mwenda anana ina otegere obo kwebuze ebisinga wo otera bila naba Rays of Hope Hospice Jinja abakutusa ko bubaka buno.
Wasuzo tyo mungi, echiro chaba lejitia. Bulungi, onarasu makawa tula tulungi.
Baby, no, Tom.
Mfariso jarasu onarasu free. Nino, baby,
kachari ulumi kumacha. Omasa jengi we mchiro mchona.
Wesuli denga baby, no mfariso uguwa mutindo.
Atenga muangazi, mugungu, mubidi oguluma. Kuumula bulungi, chokele bachikuwe.
Rose Form, and see everyone.
Endelea, kufuatilia hili, Mama TV, inakilaki.
Mama TV, tukabane, tukabane.
Siva kwelo, yeriko myona, tukabane, tukabane, Mama TV, yeriko myona.
Ela gave no baby, sing me video with you. Ela gama wanga, Afrika yuna yuna. Endelea,
kufuatilia hili, Mama TV, ina kila kitu.
Endelea,
kufuatilia hili, Mama TV, ina kila kitu.
Channel Bibiri, Ana Masato, Eco Free to Air.
Mama TV Uganda, tusangibwa mu Jinja City, tulipo Crescent Road, uboso bulu kutukubida, kuziro msambu nya msambu, biri muenda, munane mu, muenda nya, uba, kuziro msambu mukaga mukaga, mukaga munana, biri mukaga, biri satu.
Mama TV Uganda, tugabane, tuagalane.
Akachiko kebio kulo na Mugwanga, kategeza bonaba alonde dua, okuchikirira abakozi abatali mbibina bya union, kumagombolola, town council, division, ntitaba meruka woku district oba city, wokulo ndaba naba chikirira angaba delegate, mubitundu bya mwe, wakuba ula kutanduwa wicheno, ngabili mubili, omwezi guno ogomu na anakumibili mwabili mwetano. Mwena mkubilizi wogobelira binu wa manga, okulo nda kuno, kuja kubela kwa kaboksi, eri abakozi kumi, abana chikirira abatali mbibina bya union. Okulo nda, kwa kutandika kusawe mwe yokumacha, kasitawa naba wabalonzi kumi, tandikiru wako. Elanga kwa kufundi kilwa kusawa kumi ezo ule gulo. Wabewo ukubalu obululu no kulangirile bivude mkulonda. Akacheo kebio kulonda, katika tegeza haba chikirida haba koza batalimu union. Kumagombolola town council nezi division. Okuja mbunji, okwenji gira mkulonda kuno okwa district, nesite, omuna hava bana chikirida haba kozi bano, mbitundu ebienja ule bie guanga. Ovaka bono, bukutusidu waka kacheo kebio kulonda, haka elektua commission.
Dennis, oli ukula wakuguka mangu ino. Chiche chukuku mango oja waigulu. Awazira akule mesa.
Okubita mumubulamu, tichida na mukisa. Mufuire yo ino, okuba anti, ero okuba chenenda. Nekumaku mokufu nechirunji, okuba mwebi ebine toro ire. Mkosa white star magic, okuku mengo edange, nga dhipidia pidia, nuku unakalosa. Chinamba okule mbele abandi bona bona, nengeri jensobo ire, okusigala waigulu uomu zanu guno.
Wow! Echo chitufu abakulembeze bayayani rwobu wanguzi
funobu wanguzi ngoko sa white star magic asinga mu Uganda usigale kungulu white star magic tasagisa buchafu white star magic all day fresh clean the number one detergent in Uganda.
Fab, let's talk flavor on a string. Yes, you heard right. Royco Cubes Kustring is here to make your cooking easier and tastier. Same delicious Royco Cubes, now in single sachets. Just pull, tear, and crumble one cube at a time. Perfect flavor, zero waste, and an iron boost to keep your family healthy. It's time to hang flavor in your kitchen. Get Royco Cubes Kustring at a duka near you and make every meal a flavorful moment. Royco Cubes Kustring. Convenient flavor every time.
Omutwe gukuluma, musujja oba maguru giga kuluma. Owulira omuliro mu mubiri gonga weba sejiro, oba nyingo zezikuluma. Nywe eddagala lya Chocomel, liongera amaanyi embaserikale b'omubiri gwo. Balwanyisa endwadde ezikuluma, n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority. Amwetaaze, musange mu pharmacy ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna. Ate gwaluma amannyo ng'oliisa ludda lumo, bussaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala, amannyo agaago bw'oba galimu ebituli, ebibu n'ebiruma, nga bw'osenya bivaamu olusaayisaayi. Oba okuwunya akamwa, senya sannana habu mouthwash, tojja kwejjusa. Era weewala abafere tebakuguza kkapa mu kkutiya, ng'okayita akamyu. Kakasa nti, ogula nnana, tebakuguza ekifaanana nnana. Eddagala Chocomel, habu medicine, n'ennana habu mouthwash, lyonna lyakakasibwa National Drug Authority. Era, lisanga mu zi pharmacy, ne mu maduka gonna agatunda eddagala, wano mu ggwanga.
Kumulirano, wali wamadi aga chenga ime. Nebi fensiri we daru lira. Uroni ngomana, njeriyo msudogo eche sete soku lumba. Ae totia, waire chiri chitio. Bakule chiri mwami vaki soku tangiro msuda gwensiri. Emiaka miinjine inuma. Msuda gwensiri, guvaire chabula vei neriyo vula mwogu abana. Abali wansi we miaka etano. Gachino nichibanafuya, no kutovula mwaiwe kubonkenke. Wabula government, ekule teirenkola. Ejo kwe yambisigo kutangiro msuda gwensiri. Elango kuchinga kuno, kujakuba kwa dozi na. Eriyo mwano, we miezo mkaga, emiezo msanfu, emiezo mnana, ne miezo ikumino mnana. Erote ilavira, ntiritangira abano msuda gwensiri. Nga kote nendo ile dindi kamala dina muita. Ulikuchi inga kwa muga. Chari la kwa ikengeza ilikulira inoruna kuru alero. Mami vakisa wabwerele, mukalamu. Atenga mwete ftefo kutangiro mwana u msuda gwensiri. Mukagwa, oneta ba mkuruani so msuda gwensiri. Nga kote no kumala yodozi ya ina. Okuma nevi ulao, kuvira kwa aba ministry yevi obulamu. Ngovita ku 0800 ndala 00 mukaga mukaga.
Obuba kabuno, bukutu usi wako, Busoga Health Forum, walala, nesho ngoleche yevi obulamu. Ni path.
Alright, want to ye shower. Network de chatrese olwalero njagala wekanye wabulanga ku mulundi guno tulekede mugo gwa program ensi eno program bingwa yesa sage juba de tulirizanga ko muganda wange ngeri kumpewo za chenda katunyize mukaga Busoga One nagamba ti Busoga One ye ready yesinga mu East Central no kwetolerance yona anti mutufuna ku mutimbagano ani wakana ne bakolekeza bingwa na mige atude mu show Liste tuta na kapachi onobwe mwogera konji kakana kubawa ansasa geboji ogenda kuulira sawa nya paka mukaga obo tunize akaladio ngaba soga yomukeda baba oida kuulira ekole buwa kufaku mande paka wakuna ngatuli oko tutele dentende kakubaguli zako ya gara wambazi mutai duka ambilo kwa takaladio ulirizira kusimu uliwa mumotoka habari ku internet mjei obufuanga kuruno tugenda kuiga tugenda kusanyuka atono kaguje omujo kila ilio na jaza tabala wansa sage leste tuta nanteza nakapachu kuchenda akatonyeze mukaga Busoga One nzengeza kutuninga muka mama nkumire wa wa wa
nakapachu wange mwurise taida busibu mande paka rakutan sawa satu paka sawa mukaga wabale mwurisa seno nakapachu ujasi ulira
Na Uganda munage kanuke kadde koba dolindirira mu program ensena womanyira ebiri mayumba gabantu mu kisenge ne mudiro
muzeyo mwana wa
omwasi wange
chechi kakasango mwana siwo
yango ba kuchitanda nalyo kafuna olubuto kaje yota sima
na pamusha mwamwamyo no yale kangenda ya miezi mukaga
etima efobitizi enge okusomozebwa awamu ne sanyunno
tonona okubu shoko ya bibegete ne muadoktore
wow mama mufunde ngendo okutandi okwa itadoke
Ebichute miti majabantu.
Mzee yocha mwabe. Mzee yimwenda.
Olimbani. Tizetienda mkazi yoyo. Mkazi ya jako nditono. Kono mkazi ya sebeza kumpaputua.
Obusoso ze, nerestitute na kapachu. Wano kuchenda, akatonyeze mukaga. Busoga One. Omoyo gwa Busoga. Omoyo gwa Busoga.
Chenda katoleza mukaga Busoga One FM Umoyo wa Busoga
Temuno baba chala Ababa waga bachamu
Bachamu
Obe biawe bialema
Bafenko Wenwezo mwami watola langa
Temuno baba chala
Temuno baba
Ababa waga bachamu
Bachamu
Obe biawe bialema
Bafenko Wenwezo mwami watola langa
Basimba wanga na bachi Ababa waga mweyo mbekele Okukuzaba na batukase Nga batunula kumama na tata Na cheyo mbekede kwa isa
temuno baba chala ababa waga bachamu obe byagwe byalema
bavenko kwenyezo mwami watola langa
temuno baba chala ababa waga bachamu obe byagwe byalema
bavenko kwenyezo mwami watola langa
Mkuwulira wenju sokaba Mkwa wanabako yari amfayo Ngarwafu nyomusala Kulenta evyo mugaka vivyo mwamu Temunoba wamuliwe watufu Evitali vivyo, teviriba vivyo Temunoba bachala
Temunoba
ababa waka bachamu
Bachamu
Obebya webya lema
Bafeko
Chenda katulize mkaga Musoga one FM Moyo wa usoga
Bachamu Obebya webya lema
Bafeko Wenyezo mwami watola langa
Soga One FM, Umoyo wa Usoga.
Mwana wangu mwala, usibulo gendo ufunde, usibula nine sanyo na enumwa, umu kono guafi. Sefu zala, elani mama, onayoli mama wange nawe, ugenze nesanyo sanole kechi ubalo. Wachetobulwe mirembe Magala chiti wachibanyomwa kukulirite Nebwoba nebode nene tekuwa nisanga kana Mwamiye mukama wosa wumukonde ufune mirembe Tukukaba na papanga wakeko banaluka nila kuwasifi wafabunga Kinyumba ya fe ya chiti wa mwana onge Tuswaze ninyali ya chitao yetudawa Obate mwana wechisa Mirembe, sigala motyo Tufuka na chifanya gara mkwega idite Teba mfumba Waigo kufumba Fumbira dalo wame fumba Teweka nyo kufumba Magala chiti wateba nyomwa Ukuburirite Nebwoma nebode nejete kuwa nisaka kana Mwamiye mukama wosa Mwukone ufune mirembe Chala chala ya gale nyumba
Makapatu wange
Kuto chichu ya gale Unaka sengecha Niju mikwano jona joma loji sengecha Kuyangu wanga kuta umbero tuchali deko Seche tofu Tunanyumyanga kwa simu kumuli David Fako Amo tumuli langa feyo Kuyo
mbakumire nga waleri otegete Mbufunya bana obagalanga na yoku singa mwami wo Neko kukambu wale nyo mwami ainza na kukuduka nyabo Sala puresha ya simu tobikula simu ya tobikula tobikula ibikuelo Magala chichi watiba nyongwa kukuridite
Kaimba kamwana mwala wa Mrs. Stella Kayaga Bacho munange bwagambye Mwasa mtia balunja batuliriza It is a very, very, very beautiful song Nkaweleze
Mwana wange
Nakapachu
Kusimulo gendo fombe
Kusimulo line
Nesangina inumwa Mwana wange
Zemba zala
Yani mama one
Ogeza
nesa nyesa na wale kechi ubali Mwereba
Yagalo mwami wo
Mwe chichi wache tobulwe mirembe
Bakala chichi wache
wanyuma kukulirite
Kalata
Nyebuba nebude nelitiku wale sakakana
Mwamba Omwami yemo kama wonsa bomu gonde rofune mirembe
Kukupa wanaka banga wate kuwa naruka
Ulira, ulira wano, ulira, ulira. Uswazeri nyali akaweza fetu na dawa. Uso kwa ulira, soko ulira wano, soko ulira wano. Omwana na gamanti, enyumba ya fe ya chitibwa munange. Uswazeri nyali akaweza fetu na dawa. Hey! Orimba no sabo ulirize chigambo ku chigambo gwe mchala munanga ali mu taxi. Mchala munanga ali ku mudala. Ulira weka to ulirize na balala ulirize weka. Ulira.
Obadde mwana wachisa owe mirembe.
Sigala bwotyo.
Tufuka na tufanya gana kwega ilite.
Teba tuvuma.
Waiko kufumba, fumbira galo
wame fumba. Leango ni wami Tofuka wanaka pachuwa
Tofuka wanaka panga wateko Wanaruka lala kuwasiki wafabunga Sabato chana chana ya gale nyumbaya
Sikuwe sereja kumidala chicho ya gale yo
Kaka sengecha Eje mikuwa nujo na joma leji sengecha Ogeza kudia kusaka
Omwami ya mkamao, nsaba mukondere munange ofune mirembe, oluyimba luno lwa mwana muwala, oluyimba luno lwatunda, era lwakwata. Nsaba bannayuganda buli alowooza okuyimba, mukwano gwange yimba sense. Buli lw'oyimba sense, ne bw'ofa, ne bw'ozaawa, ne bw'oggwaako, tosasula na bakozi ba maradiyo kukubira luyimba lwo. Automatically lwereeta lwokka mu birowoozo byabwe. Teweetaaga nakubira nakapachu pushing. Abayimba ez'obuwemu beba abasasula abakozi ba maradiyo mbu pushing oba n'abama TV. It is a wonderful song. Buli alowooza okunoba n'awulira ku luyimba luno. Buli awaganyala. Nze buli lwe mbeera eka ewange ne nfunayo obudde ne nteekako oluyimba luno. Oba ne ndu downloading. Oba ne nduwuliriza. Mu butuufu n'ekibadde kimpujja ngenda okulaba nga kiweddewo. It's a song. Oluyimba luno. Luyimba lulungi nnyo. Ekisooka osooka n'otunulira famire mw'ova. N'oluwuliriza. Oluwuliriza. N'oluwuliriza. N'oluwuliriza. Nakubye ennyimba bbiri. Nkubye ennyimba bbiri. Nkubye luno olwa mwana muwala gwe bayita Helena Nanjego. Ye yagamba nti abakugamba mbu tugende tunobe teweesigula manye ennaku yo. Mu Uganda mulimu ebika by'abantu, mulimu abagagga, mulimu abaavu, mulimu abanaku, mulimu naffe enfunzi. Kati ggwe weeyinula ne bakazi banno, bawala banno, akugambye temunoba bamaama. Abato banyumirwa nnyo nga balaba ku maama era nga balaba ne ku taata. Kubye ennyimba ezi era bw'oba ozzeemu amagezi gwe wandibadde okikubira engali ez'amaanyi. Zombi ze kiraasi z'olunaku olwaleero. Bwe wagamba nga amagezi gazze ng'aga bugingo bwatera okugamba. Ng'amagezi gazze. Ng'amagezi gazze kikubira engali ez'amaanyi mu mutima. Tokubira bweru kuba na ngalo z'amaanyi. Kwaniriza nnyo ddala. Temugeza. Woba tolina nsonga ekunobya.
Nagenda ngambye kinsira. Abanjagala mmanyi mfanfa.
Atamanyi naka mumumu we TV bambya ndabe.
Zesimbabe byange byangoya. Balambala nchuka binyuma.
Mujukira.
Sanja wange. Mr. Right ayaka.
Temumno baba sweet
ababa waga bachamu bachamu obegyawe byale mapafenko wenwe so mami watola lamba temumno baba chala ababa waga bachamu bachamu obegyawe byale mapafenko wenwe so mami watola lamba bazimba kwanga na bachi ababa waga mweyo mbekere okukusa bana
gabatunula ku mama ne tata.
Nacheyo mbekende gwayiza wewe musambya. Bamukubira nno mu nyumba ye
ngate yali anoonya dembe byebikyebyo.
Amakati amugamenya. Eyo kampeyini
ifu. Eyo kampeyini ifu.
Abachala twese wamanyi awakachitiwa.
Temuno baba sweeti.
Ababa waga bachamu bachamu obebyawe byalema bafenko wenywe so mwami watola lamba temuno baba chala ababa waga bachamu bachamu obebyawe byalema bafenko wenywe so mwami watola lamba.
Jenda Katoniza Mukaga Usoga 1FM
waduko wafu. Mpulira te wenju sambu
no mukaka talina bisera byo.
Mkuulira wenju sokaba mbukwe wanabako yaya fayo. Mkaruafu yo msala kulenta evyo mukaka vivyo mwamu. Temunoba wemuli we watufu evitali vivyo tevili vivyo.
Temunoba baba sweetie.
Temunoba baba waka bachamu bachamu obebya webyale mapafenko wenyezo mwami watola langa.
Baba, Naba feba fumba makate ba gamenya.
Chacha wa minga wa buyeza na yali no mkwano. Chacha ucha wange yeka gondera bate ya gana. Eka ekwana mami na mchala we sina cheyo mbekete. Ala fumba bange temutenga na neta. Na kai mbisa chimugambe. Neso fiko mbya na yamugambe. Chala wena tumi tena wako tubufumbo. Chala tukonde.
Atena we unye. Bano bano baba kazi batumba sasira. Misa chisema kula mchala we sara nakai. Bamzala wanumbiko wane wafe chitigo mawana. Banange waba. Mwenfe nona abafumbidwa kaba taliba serebu. Kale kale. Nga bao wavuga boda. Nga bao muntu wabulijo. Musawo bobo katugeze bano mubawo inginia bawo avuga taxi bawo mwami musubu nayenga bawo serebu bawo nga bamuita Geoffrey Rutaya mama nze bawo nga bamuita misa chisema kula aba abana banakai bafumbye era bwe mubalaba mwetaga na salute kambabulire bawo nga bamuita bao nga bamuita Eddie Kenzo andage baserebu bali kuchezibu mwasuze mutya abatuuliriza kansubire nti no muli bulungi nnyo mwe bale jonna gye mutuusako engalo olunaku olwaleero nkubye obuyimba bubiri mu class mbaniriza nnyo ku Mama TV Uganda good morning. Good morning. Olwaleero tuyina obujjajja busatu obwa Uganda. Era tugenda kuwanga temu nange tugaba sente. Emiliyoni satu. Sumaya leero zirime. Atanatano. Atanatano buli adage. Leero tugenda gaba mitwala atanatano. Buli member agenda kuwanga azanya kazanyo kafe kano akabingo. Mbaniriza nnyo mwe bali kuwanga te mutumbo de. Tuli dobu imba bubiri. Olwaleero yesanyo lietulina. Ateba na Uganda. Na te. Omwezi guno gubadete guna wana kugwa. Kuna kama ntino buli mwezi. Tufuna yo mutwaro guwa wana Uganda gumuo gufuka mikwano jana kapacho. Buli mwezi. Na hile rote mwini nze na guamunana kugwako. Tufunyeyo mutuwaro guwaba na Uganda. Omanyo mutuwaro. Nti kumi abiri asatu ana. Nti no chikumi bibiri bisatu bina bitano lukaga. Abanturu sanfu. Abanturu nana, ruenda, lukumi. Then inotandika lukumi. Kumi biri, nkumi satu. Bakwanubana kapachwe nkumi nya. Bakwanubana kapachwe nkumi tano. Kakaga, kasanfu. Kanana, kenda omutuwaro. We gudu. Omwezi guno ogwo munana ninayo bana Uganda bakwano bange benkole David unji so basazewo batwegatteko ku Mama TV Uganda so tu mpezeze mikwano abantu kwekuzika bwe batu banamujo mpezeze mikwano emitwalo na Uganda mikwano jange bemanyi besimanyi abagoberezi ba Mama TV emitwalo amakumi ana congratulations to you all guys. Jawezo lunako regulo ku TikTok mwebale nyo mwebali redala emitwalo amakumi ana kati chamanyi bwe tunatuingira omwezi ogwo nabagamba guno omwaka tulina okubeera nga tulina amakumi ana mama no lukumi olulala ero olubala bata atano bata andiso lukumi olulala lwakoleddwa jjo ekiro mana Uganda lukumi olulala lwakoleddwa ekiro kitegeeza katugenda mu mitwalo atano. So mbakunga mwena mikwano jange. Gwa bade tomanyi weba following ku TikTok. Gendo tekemo ekigambo Mama TV. Uyagala kubera mkwano gwa nakapachu. Omwe gomba. Akunyumira bya yogera. Bienja sama vino weba bikukolera. Ngo yagala kuba mkwano gwange. Ogenda kumusimu yo ku TikTok. No wandika mwe ekigambo Mama TV. Oba Mama TV is M-A-M-A. Mama TV. Oba osanga contenti wa feye na owa Mama TV. Gwe ngoteka akagambo follow. Ngonyiga wawali akapesa ka follow. Ogenda kubotu follow inze. Nganae weyunze kumikwano jafe. Omwezi guno ogwo munana. So tulina abagoberezi emitwalo kati. Amakumi ana agaba na Uganda agatugoberera suba yoza yoza banange mwebale nnyo mwebali diddala omulimu gubadde musufu nnyo mwebale nnyo ate guno omwaka twagala tubenga tuina kakaze ikalamba akaba na Uganda nga kali wano nga yefetuka nga ye nga ye nga bagamba abikwana jaba nakapachu jiriwa nga temujana nambole mikwana jana kapachu baliwa abamulira mwe mirebe eyo kati je tulaga following ate bwogenda ku YouTube ngo subscribing osanga content wa fengo omulikinga ngo followinga ngo sharinga ngo mosa buli chimwe chetagisa kusimwa oko chikole kubanda ba likes orusi zibera mu milioni zibera mwebale nyo kunjagala mukama abasasule mu che musinga okwagala era nebazane ba blogger mwena nsaba Sumaya ngambira Sumaya ku